kigatawa na maulide mugwange cha Uganda Journalist Association uujia chivumili defujeria kwale doku mna maulide wa BBS Ivan Mbadi abasiri kaliba jiate abatambula ni Robert Chagulanyi senta mwakwati denopu vendela kubwa president fujo liba mkoze kolu na kolu gulo chuandike chifulumizi dua saba wandisu wa uja Emmanuel Chirunda adegeze zanti chukolwa chaba mkwata mundu vano chaba dechitio voli dembiri ya vana maulide noku jawo mwaganya ogwo kumanya nga bwevila wiki nga bwelira mbike dua mwasemateka wa Uganda Mbadi bino byonna okumute ukako yabadda kwata bifananyi byo wa polisi yabadda afuira omuko gubalagala omuko badereva bemotoka zitambuza banna maulire bakyagulanye ye Ivan obulumi obusinga agamba bubadde ku mutwe gwe basinze okukuba wamu ne mu bulago bwe babadde bamutoga naye nga kati agenda aterera
naye sigaza abantu kumanya ekyokubiri n'oyo komanda waabwe mumanyi kufesi kuba bambala bullet proof amanya agaggako oba bullet proof yabikawo obuzibu nina kati naye nga ye mumanyi kufesi oyo naye yasitunza omupolisi omuntu gunyuma nekino kibantaddeko nti kiri musau naye bamugamba obulago baabukosesa kulio ziyitibwa waggulo no era bantu se banyize nye ba n'okulya sasona bankubye nnyo omutwe n'obulago bwebaala nebabunyiza ekigezo ekitange babasemukule basinesipulaobaya ku pepper spraying naye abankubye bakuumize kati byonna byonna bwembajja bwemba nsuulinga nga polisi era alina obbica nga oyo bwemanyi kufeesi omusunya sipundu okwayivu obajjaki
Hadijia Narwega akulira timu ya basawo abatambula ne Kyagulanyi agamye nti Mbadi bakugenda mu maaso nga bamwetegereza okutuusa nga ateredde bulungi.
Omuntu yenna abafunye obuzibu atukwata ku oba wa mawulire infact nawe aba musirikale kuba ffe tulina kukola ku bantu bonna tusoma ku bulamu bw'abantu. Ye atugamba kati essaawa eno tawulira bubi nnyo nga we yabadde ekiro kuba ekiro yafunye obujanjabi kwaffe mubairo saa mukaaga na kati era tuwongeddeko nsuubira bajja kukyuka mubadde mubiraba wano. Tujja mwongera olweggule batuwulidde eddagala erisinga ekungi baitulina eddagala tebalikuwa tujja kuba tweyongera okuba nga tumujanjaba mpola kuba ye agamba ali ku mulimu tagenda kuva ku twali tumugamba agenda awummule ye ali ku mulimu tulina kuddayo naye e Kampala.
Ye Kyagulanyi senta mu avumiridde ekikolwa kya poliisi okukuba munnamawulire kubanga kityobola eddembe ly'obuntu wamu n'amawulire.
We condemn in the strongest terms the attack on a journalist, a BBS journalist, who was beaten so badly. In fact, he's right there. He was attacked by the police, as you saw, and he was beaten. These journalists are only covering what is going on. Journalism should not be a crime, and police officers should not act in criminal ways. So we condemn that, we sympathize with you and all the media fraternities, and we promise that in a new Uganda, these are the things we are fighting against. Nobody should be brutalized by security for doing their job. Police should be fighting crime, not committing crime.